Amawubo 55 verse 1. Lalela Nkulunkulu umkhuleko wami, ungazifihle enqusweni wami. Verse 2. Ngizwele ungiphendule, ngiyayaluza ekukhaleni kwami ngiyabubula. Verse 3. Ngenxa yezwi lesitha, ngenxa yokucindezelwa komubi ngokuba baginqela okubi phezu kwami, bangizingela bethukuthele. Verse 4. Inhliziyo yami yathukuthela phakathi kwami, amavuso okufa angehlele. Verse 5. Ngifikelwe luvalo nokuqhaqhazela, ngikhwele ngokwesaba okukhulu. Verse 6. Bese ngithi, sengathi ngingaba namaphiko njengejuba, ngabe ngidizela ekudeni ngihlale khona. Verse 7. Bheka, bengiyakubalekela ngiye kude, ngingenise ehlane. Sela. Verse 8. Ngabe ngiphuthuma indawo yokuphepha emoyeni ozunguzayo nasesiphephweni. Verse 9. Bachithe inkosi, uphambanisa ulimi lwabo ngokuba ngibonile ubudlwangudlwangu nokuxabana emzini. Verse 10. Imini nobusuku bahamba bezungeza phezu kwezingange zawo, okubi nokushinga kuphakathi kwabo. Verse 11. Ububi phakathi kwawo, imbandezelo nenkohliso akusuke esigcawini sawo. Verse 12. Ngokuba siso isitha esingiklolodelayo, ngabe ngiyakuthwala, akusiyo ngizondawo oziphakamisayo phezu kwami, ngabe ngamcashela. Verse 13. Kepha nguwe ntanga yami, hlobo wami, nomngane wami. Verse 14. Sasihlalisana kamnandi, sasiya endlini kaNkulunkulu kanye nebandla elithokozayo. Verse 15. Ukufa makubazume, bashonele endaweni abafileyo, besezwa, ngokuba ububa sezindlini zabo, nasezinhlizweni zabo. Verse 16. Mina ngizawukhala uNkulunkulu Jehova, uza kungisindisa. Verse 17. Kusihlwa nasekuseni nasemini, ngizawuzikhalela ngibubule, abeselizwa izwi lami. Verse 18. Uyawuhlenga umphefulu wami ngokuthula, bangasondeli kimi ngokuba baningi abamelene nami. Verse 19. Nkulunkulu uzakuzwa baphendule, yena okhona kwaphakade. Sela. Yibona kambe kungekho kubo ukuphenduka nabangamesabiyo uNkulunkulu. Verse 20. Ubeka isandla ngakuye ohlalisene kahle naye, utumazile isivumelwane sakhe. Verse 21. Umlomo wakhe ubushelelezi kunephehlwa, kepha inhliziyo yakhe iyimpi, amazwi akhe athambile kunamafutha, nokha izinkemba ezikhokhiweyo. Verse 22. Phonsa phezu kaJehova umthwalo wakho, uza kukuphasa, akayukuvuma naphakade ukuba olungileyo azanyazanyiswe. Verse 23. Wena Nkulunkulu uzakubaphonsa egodini lokubhubhisa, abantu begazi nenkohliso abayokufinyelela nasengxenyeni yezinsuku zabo, kepha mina ngizakwethemba wena.